so kitoto. Fanya haraka uwai, ina urosto mepitiliza. Polo migo, tamu chokoleto. Mungu ameumba amepatia, sijayona ya kwa siria. You can count on me love, ukinitaji nipo. Omoninga na olinga, oh baby. Say my name, anytime you want me come around. Say my name, anytime you don't have to call. Say my name, anywhere you want to come around. Say my name, say my name, say my. I drop it down then pick it up. Baby make a shake it like you are shake it up. Baby margarita with a shot of tequila. Nina pula poyo. Tafuta sijapata jawabu, mesha pima nkafeli hesabu. Wanasema gachini ya jua hakuna ya jabu. Ila we, nani wewe, kama jini umenasa. Mana upepo wako umenikoroga. Na kila chocho, ukipinda wanapinda. Shingo zao zavunjika. Sijui kanisha nini. Kweli mapenzi chakula cha moyo. Amentala akili. Anyendesha kabasi la Islando. Aniwe utani wawe. Mtoto umeweza. Utani wawe.
High grade music.